Kodwa-ke bazoshona shame abantu baka-ANC. Uyazi ukuthi nginosisi wami osebenza e-Hilton elikhundleni kwi-private hospital uthi yeyi baze bagula abantu, uthi uthi yeyi sasasebenza ebusuku, uthi lapho bengena abantu oyedwa wohlelwa ushukela, omunye une-BP kukhuphuka i-BP, omunye ushukela uyehla, omunye uyenyuka. Nje banezinto nje ezithi azifani. Uthi hayi ngeke, sagcina sesibuza manje. Uthi baye abantu bagula kangaka. Uthi wabuza omnye usisi wathi hayi ngeke. Alibengebe yona nje i-ANC. Uthi lo mama, hayi mntanam, ungaliphathi lelo gama lelo, ungaliphathi nokuliphatha. Yini? Hayi nje kade kuvotwa. Angazi kwenzakaleni, kwasha kwasha kwasha. Uthi yeyi nomunye afika achaze sakhe isitori nesinye sichaze sakhe. Uthi ke manje kuthe gcina ke manje kwase make nje kwangena nje i-ambulance kuthiwa vivani nangu ANC. Uthi lapho bese sihlala amabhandi nje siwabekele cele ukuthi mangabeke nje sihlala lapha sinaka amabhandi wokushekhi lokho njani i-BP. Behlike lo BP woshukela kuyehla kuyenyuka nje. Ayi baba fethu, ehe, bazoshona abantu ngiyatshela.
Ah, guys, ngeke. Hayi, ngeke, guys. Sibe kanjani la? Guys, sibe kanjani la? Sibe kanjani la? Sibe kangaka. Yo, from February, guys. Usuku nosuku. Sibe kanjani la? No, no, my friends. Oh, we macabani. Oh. Buhlungu inhliziyo yami. Yu! 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 Hayi bo! Hawe ma! Ayi buhlungu inhliziyo yami maqabane. Ayi buhlungu. Ayi buhlungu babhemu. Ayi buhlungu angathi idabukile noma igwaziyo noma kwenzekeni. Angi-understand nje. Ibuhlungu engathi ngake ngilale. Ngilale nje. Angazi ngilale ubusuku nemini obungaki. Ngilale nje. Yho! Hayi Thixo, yho! Yazi yabuhlungu into wemakhomrade. Hayi bo! Mhlambe nina nibuzwa lo buhlungu engibuzwayo. Akase nje ngibe buhlungu kanje inhliziyo emphefumulweni wami. Yho. Hayi. Kodwa-ke kulungile maqaba. Sikwenze konke, sisebenzile bafowethu. Sisebenzile at our level. Sisebenzile comrades, noma ngabe ama-comrades athatha i-decision yokujoyina i-MK abengekho nge-happy nge-ANC, but thina at our level sikwenze konke comrades, sikwenze konke maqabane, sisebenzele i-ANC ngakho konke ebesinakho nebesingakwenza siye sakwenza comrades ngokukhulu nje ukuzinikela. Kodwa-ke noma kunjalo maqabane, akonakele lutho bafowethu. We are still the members of the ANC and sisazoqhubeka siyisebenzele i-ANC maqabane kakhulu kunakuqala. Yho! babe. Lungile comrade, umuntu akakabona. Kuthiwa namhlanje kuzayobona kuboka comrade uBasil ngo-3. But ke ngicabanga ukuthi ucomrade umqoqi nobhala we-subregion mhlampe usazosisho isikhathi ukuthi kuzohlanganwa kuphi kanjani. Kodwa nje kade sihlukana e-operation and center kuthiwa kuza kubona bocomrade uBasil ngo-3. Lungile, amacabanga ezobonana.